Yeah, yeah. Keep it on my love.
Kaniweka keep it on my love. Tunafanya chuk chuk kav kav. Mezi liko uwanja niliko live we.
Ale muwacha atajuta mana niko geto na kumbatia. Akiana nitamrusha rompaka ata sanda kwenye dunia. Nasimamia kaukucha mpaka nachanaga chandarua. Nimempati yani mia kwa mia. Haru, haru wata mcharura. Charura, ukiwa ndani ni aibu anaficha sura. Baby kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwapena fazi kiuraisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri paka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni ukumambo ni
utake usitake.
Squatchy, alo alo,
squatchy.
Hapa ni kinaki naki.
Squatchy,
alo alo,
squatchy.
Baby we, baby we,
squatchy.
Alo alo,
squatchy.
Tafuta na mashati.
Squatchy,
halo alo,
squatchy.
Alo.
Unataka nini wewe? Nauliza unataka nini wewe? Sema basi baby nini upewe? Usilipe kodi moyo ni kaburi. Sipwachi nimeacha nimeacha. Kwa sasa nimetulia. Menzima na data simba kapakata. Nangata nangata ninajilia. Bilivyo takata siyo takata. Chuna chuna mama maliza pesa za mshahara.
Aiwe
nitakupa gari autopanda vidaradala.
Aiwe
ongeza madeko mina kupenda simasihara.
Aiwe
misi nyama pori baby nipe ile nyama ya swala.
Haru, haru wana mcharura. Charura, tukiwa ndani ni aibu anaficha sura.
Baby kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwapena fazi kiuraisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri paka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni ukumambo ni
utake usitake.
Squatchy, alo alo,
squatchy.
Hapa ni kinaki naki.
Squatchy,
alo alo,
squatchy.
Baby we, baby we,
squatchy.
Alo alo,
squatchy.
Tafuta na mashati.
Squatchy,
alo alo,
squatchy.